Isifundo 68. U-Elizabeth uba nomntwana. Kwasekudlule iminyaka engaphezu ka 400 izindonga zaseJerusalema zakhiwe kabusha. UZakharia owayengumpristi nomkakhe u-Elizabeth babehlale eduze nedolobha laseJerusalema. Kwasekuphela iminyaka eminingi beshadile kodwa bengenazi izingane. Ngolunye usuku kwathi uZakharia sashisa impepho ethempelini wabonakala kuyingelosi uGabriyeli. UZakharia wethuka kodwa uGabriyeli wathi, "Ungesabi. Ngikulethele izindaba ezinhle ezivela kuJehova. Umkakho u-Elizabeth uzozala indodana futhi igama layo kuzoba uJohane. UJehova ukhethe uJohane ukuba enze umsebenzi obalulekile." UZakharia wabuza, "Ngingakholwa kanjani? Mina nomkami sesiguge kakhulu ukuthi singaba nengane." UGabriel wathi, "UNkulunkulu ungithumile ukuba ngikutshele lezi zindaba. Kodwa ngenxa yokuthi awungikholwa, ngeke ukwazi ukukhuluma kuze kuzalwe ingane." Ngalolo suku uZakharia wahlala isikhathi eside ethempelini. Lapho ephuma egcineni, abantu ababelinde ngaphandle babefuna ukwazi ukuthi kwenzekeni. UZakharia wayengakwazi ukukhuluma. Wayikhuluma ngezandla kuphela. Abantu babona ukuthi uZakharia uthole umyalezo ovela kuNkulunkulu. Ngokuhamba kwesikhathi, u-Elizabeth wakhulelwa wazala ingane yomfana, njengoba nje ingelosi yayishilo. Abangani bakhe nezihlobo bafika bezobona umntwana. Babejabule kakhulu. U-Elizabeth wathi, "Igama lakhe uJohane." Bathi, "Akekhe emndenini obizwa ngokuthi uJohane. Mqambi ngokuthi uZakharia, igama likababa wakhe." Kodwa uZakharia wabhala phansi ukuthi, "Igama lakhe uJohane." Ngaso leso sikhathi, uZakharia waphinde wakwazi ukukhuluma. Indaba yalengane yasakazeka kulo lonke laseJudiya, futhi abantu babezibuza, "Kazi lengane izokhula ibe njani?" UZakharia wabesethola umoya ongcwele. Waprofetha, "Makadunyiswe uJehova." Wathembisa u-Abrahama ukuthi uzothumela umsindisi, uMesiya, ozosindisa. UJohane uzoba umprofethi futhi uzolungiselela uMesiya indlela. NakuMariya, isihlobo sika-Elizabeth, kwenzeka into efumangalisayo. Ake sithole ukuthi yini leyo esahlukweni esilandelayo. Kubantu lokhu akunakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka. Matthew 19:26. Imibuzo. UGabriyeli wamtshela ukuthini uZakharia? Yimuphi umsebenzi okhethekile owawuzokwenziwa uJohane? Matthew 11:7-14, Luke 1:5-25, no 57-79. Isaiah 40:3, Malachi 3:1.